Ariki arakai bariki waliamba zamani pole pole mwendo zina mwisho viki wangu wangu mwandani usipunguze pendo usipunguze nina imani mambo yatajipa zito ubeba jepesi Nigante mihani sinitupe kama mfupa kumbuka mola mola yunasi Biavi najua maisha tuliona yusi ndoto yako langu uwai usipe moyo kesho iko najua maisha tuliona yusi ndoto yako langu uwai usipe moyo kesho iko
besi
subiri
mama chakua shwari
donde ko
subiri
utai
utai
Kubali, kubali,
kubali, kubali,
kubali, kubali, kubali, kubali, kubali, kubali, in my love depends every day. Usiye de uniache mi solo, oh my love me all the way. Ayo, wala usijali, ya wale wana unitami mchwara, usishawishike. Wevumili, kwa siku si tutangara, kindege situruke. Najua maisha tuliona yosi ndoto yako langu uwa usipe moyo kesho iko najua maisha tuliona yosi ndoto yako langu uwa usipe moyo kesho iko
baby baby
subiri
mambo yatakuwa shwari
subiri Sepewe, magi kwangu, usihepewe, ewe wangu, usisepewe, magi kwangu, usisepewe, subiria, subiria, tuleko, vumilia, vumilia, wendo, kipendaro. Subiria wendo wange kipenda
wewe mambo yatakuwa shwari
ayoi
ayoi
na wakidapi
mambo yatakuwa shwari
Sari Kiss the Grand Toto Mama Rosalie
Koko Koko Lizaka Producer House of Grace Productions